Nezengwele shikazi hype.
It's got to
Tim Kala, Tim Kala.
Yeteta
Blessk on the mix.
Ama M.
Yabili, Yabili.
Nafuma pa kesho. Kale wang Mandem Bombo Club. We jamming from Gaza, America.
It's a Black Chi music team.
Abi ghetto gas gala teine Colombia. Nalingi loku wangu gaza nangu nava mzambia. Poli ini kasaba. Where thing is a fedi ati kwati kusaba. Abi ghetto gas gala teine Colombia. Nalingi loku wangu gaza nangu nava mzambia. Poli ini kasaba. Where thing is a fedi ati kwati kusaba. Maindala yali wala shok tala yali lwala. What a high need the every time zala fi patala. Na itunga hova dozi nono fia. Ilaji vyaku kembula inenda kuya. Ghetto fight ina ti vyaku chofa hiya. Wavalala ghetto gangsta mumuta nona rasta. Maindena na ipusta tatina nani. Iwe nani wewe nani ngali wako kuta. Fwewo kumututa. Tuna na makani kusha tuwa mshuta. Gawatu konga no ulindo kuwetuta. Kale wangu gaza kale kale tuwa itu. Ami ghetto gas gala teine Colombia. Nalingi loku wangu gaza nangu nava mzambia. Poli ini kasaba. Where thing is a fedi ati kwati kusaba. Ami ghetto gas gala teine Colombia. Nalingi loku wangu gaza nangu nava mzambia. Poli ini kasaba. Where thing is a fedi ati kwati kusaba. Naisenda ngomu zili gen futi fyoko kosa momo haseli. Ito naikana sana chaku panga weti. Brother party yo story beto mete. Ifo matubika kwa tivana wapisangamu. Ngatza isala kuma ficha noti no kupampamu. Imulandu fendi shisha jombo kuwa pampamu. Wawa fiaba pempela feno kuchula. Kutila kwa mapundi na majila nisakule. Nifinji bampepela fyoko tila fenka chule. Nalilanda tata nine wala gangsta. Stina nani nango nani aisala mwana nani. Ikonga not fiapti la shani kozi. Ami ghetto gas gala teine Colombia. Nalingi loku wangu gaza nangu nava mzambia. Poli ini kasaba. Where thing is a fedi ati kwati kusaba. Ami ghetto gas gala teine Colombia. Nalingi loku wangu gaza nangu nava mzambia. Poli ini kasaba. Where thing is a fedi ati kwati kusaba. Second hype, hype, ha ha ha. Mbite, ha 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 ha. Mr. Hizi Wuzimu Nichapaka Sama. Wendiza Zibu Zikimaini. Mweba pundu Liwungu Namimu Nava Haduni. Hihihi. Bajilej Nava Kamba Wapaki. Kale Wungu Timu Kala Kuti Wapaka Sama. Dale Mami Mwona Nomba Wambi Wazama. Ama Yisi Zipa Mali Saka. Arigati Pali Mbikuli. Chris Khalifa Dutch Fagda Brisco Paka Zami Ukunturula. Bala Pola Wambi Wambi Wala Pola Lala Wala Kondurula. Batskina Ali Wabu Fumbi Ali Wako Kaka.